Prince nipo mdogo hapa dream to be a star. Shapitiaga hard way shapambana sana mta. Japo na disaso zangu ila kwa baro wanaka. They select this piece. Yapo siya meki chapa. Na nyingi mani na mani tundani ya moyo gamo gasmo. Ila bado seminu choyo limwengu minifunza mengi zedia lecture wadini. Mamangu ndonguzo yangu na sali sishi wiman mek. Na nyonya kiuhuni na buni vingwa na kopolo koga bila sabuni ya kwa jita safi wa kwa kutaja hili game. Yapo geto jolukie happy pitingisha kichwa kiuno dadako manchie.
Mekufari nyosha kuno sema ye. Yeah, yeah. Unotasubiri sana, una bana chuma zako na zihigazana.
Oh yeah.
Mekufari nyosha kuno sema ye.
Yeah, yeah.
Unotasubiri sana, una bana chuma zako na zihigazana.
Oh yeah.
I'm the owner, check in the take over. Kama gonjwa mtapona check in wa chochovya. Kwa vina mtanyuti speedy kama Range Rover. Mi kamanda nye kuluti isia kama the cover. Kabla ya shtuka the game is over. Mistari na kumulika ato kiwa kwenye giza. UMC, I'm a tight producer. Lazima utani T cause me na ongoza cause. Ni VIP kwa style na wameza kwa miundu ya take pasi. Lazima mtateleza, mtaeleza. Kwanini mfungu acha kwe igereza. Natema madini kama etem na fesa.
Mekubari nyosha mkono sema ye.
Yeah, yeah.
Unotasubiri sana, unabana tuma zako na zidigazana.
Oh yeah.
Mekubari nyosha mkono sema ye. Subiri sana, unabana tukazana.
Oh yeah.
Nikweli wewa kwanza, ndo kwanza sina namba. This one is stanza, na kwacho unajigamba. I ain't do for crown, minafanya for my town. I never let you down, sina chembe you'll be sure. Snitch big no, bees kwenye door. Kusikika so kutoka na kufoka so kongea. Talatib na sogea. Napiga bla bla na waacho na shinga. Napiga bla bla na waacho na duga. Mina fight for chapa, wana fadi wa maza. Mifukoni wananja. Ndo hivi nazisaka, ndo hivi nazinyaka. Hapa mwendo tuwa paka mina nyata kone chaka.
Mekufari nyosha mkono sema ye.
Yeah, yeah.
Unotasubiri sana, unabana tuma zako na zikazana. Mekubari nyosha mkono sema ye.
Yeah, yeah.
Unotasubiri sana, unabana tuma zako na zikazana.
MC, when the fake MC, mini Nash MC, when the P's MC, mini Zilla Go, when the Pop MD, kwenye killer show, killer door, killer flow. Sina guarantee, this is a kiba na money, na weka riba kwa body, kwanza na iba si obi, ni wape kiki, kwenye musiba wa zombie. Foka na foka, riwa isoka, waki ni ona, wala londoka, nina wabana, kisha na moka, nige na chana, pesi kwa duka, yore kitana, pika na chupa, waki jibana, mbuzi na chusha, pika zafana, nimesungusha, na mijimama, ina nilusha, kula ujana, mpaka kupusha, nigo!